Te tiriti o Waitangi, ko Wikitoria te kuini o Ingarangi I tana mahara atawai ki ngā rangatira me ngā hapu o New Tirani, I tana hiahia hoki kia tohungia ki a rātou o rātou rangatira tanga me tō rātou whenua. A kia mautunu hoki te rongo ki a rātou me te āta noho hoki, ko whakaaro ia he mea tika kia tuku au mai tētahi rangatira, hei kai whakarite ki ngā tangata Māori o New Tirani. Kia whakaaetia e ngā rangatira Māori te kāwanatanga o te kuini ki ngā wāhi katoa o te whenua nei, me ngā motu. Nā te mea hoki he tokomaha kē ngā tangata o tōna iwi kua noho ki te whenua, ā e haere mai nei.